Hasbangen, 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 Lokusubu siyabangen, Hasbangen, 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 Lokusubu siyabangen. Lonkosuku yazingena mina lokhu ikhala lesigubu nonke ngiyasaba ngiyayithela le nduku ngangitshathe bafana ngiyimgolo kakhulu Zulu play skin twana ngizoyusa ngi level kule game yangithola ngizama ukuvimba lesi caba sinendamba ngokhiye we breaking those hinges nigcwele nge-style nigcwele nge-bass lengane zakhala bengqoke nevest they know I'm the best just right to my beat but I elevate the game fuck enemies yabona ngi-slip ngokushaya ngi-stream amazwi u-breezy bambiza ngenkinga Hasbangen, wow. Hasbangen, wow. Hasbangen, Lonkosuku siyabangen. Hasbangen, 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 Lonkosuku siyabangen.
Lalela, pheza kamaphupho emasune plan intwana. Yonke into izolunga. Siyabangen.
Sengibuyile sikhipha lezi nje seyiphumile ngingena ngolaka sengigotshiwe ngithatha kancane sengibonile su ngawena bari yabona nemosha yenkwari sina base up thina lana sidlali angidlali namuntu ka nothing to lose kwavele kwashuba sengidropa amabhazi kwakhala nabantu Zulu tronto na yam look at the haters sebeshayana ezandla co-signs by no one Zulu base king I'm a rider with it ngibulala ama shows the radio breaking the internet don't know we mean it Hasbangen, 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 Lonkosuku siyabangen. Hasbangen, 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 Lonkosuku siyabangen.
Kube kanjalo uye phambili.